lango sungathathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngizuda ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulo mhlaba ngicela ngo sungathathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngizuda ngishade ngihlale naye. Ngithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibizuda ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulo mhlaba ngicela Nkosi ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibizuda ngishade ngihlale naye.